From the motherland, Kenya to the streets.
DJ Desma 254.
Mimi hapo back left.
DJ Orika teacher.
Kwa mchezo sio heartbeat.
Kila nikitaka kwenye line. Give me good love when I'm whining. DJ Desma.
They call me. Hello, ni nani?
DJ Orika teacher.
Sema wakati ngine ile naenda kwa mplalifagi.
Unistima.
DJ Desma.
In case you don't know.
DJ Orika teacher.
DJ Desma, I'm the medicine you've been needing.
DJ Orika.
Can you find a lucky no? And I'm back on the
beat. DJ Desma, 254.
I'm gonna do it. I feel like I'm gonna do it.
You gonna make it up like you never wanna play. And I'm about to jump like you wanna play. Yeah, baby.
Karibu Kenya, tuna tabia zetu tu.
What up, people? It's your girl Menti, and you're chilling out with DJ Desma, baby. Keep it locked.
DJ Orika, follow on Facebook at DJ Orika Teacher.
You know what time it is. You call me a robot. Get up. I love this music.
Anapenda Gucci na Fashion Nova. Fashion Nova. Bado kakiva kitenge kanapendeza. Ah, kanapendeza. Toto stingo zake ni noma noma. Noma noma, figa yake ndani ya dire na wapa homa. Ah, ina wapa homa. Yes, my baby is a fashionista. And I love the way she bend over. Yes, my baby is a fashionista. Fashionista. Ikiwa na ege mova.
Tena mautundu kiasi. Mikuwa kedawa na poza. Palipo na jeraha, yeah.
0711-670-804. On Instagram, follow at DJ Desma 254. Facebook, follow at DJ Desma. Twitter, follow at DJ _ Desma. I am DJ Desma.
DJ Orika DJ.
Anataka penzi la dhati, tena mautundu kiasi. Mikuwa kedawa na poza, palipo na jeraha, yeah. Kwako marufuku, tena sio subutu. Na mpa maredufu, vikavu na vya supu. Kwako marufuku, tena sio subutu. Na mpa maredufu, vikavu na vya supu. Anasema anahamia kwangu mie. Anahamia kwangu mie. Anasema hamuendani mie. Hamuendani mie. Anasema anahamia kwangu mie. Anahamia kwangu mie. Anasema hamuendani mie. Hamuendani mie. Kio, kio. Wendio wangu kio.
Kio, kio. Wendio wangu kio.
Kio, kio. Wendio wangu kio.
Oh, kio, kio. Wendio wangu kio.
What up, people? It's your girl Menti, and you're chilling out with DJ Desma, baby. Keep it locked.
Wendo na nipa burudani. Kwa wengine sitamani. Kirusu ni kupeleke nyumbani. Baby, you light up my world, wangu mwangaza. Nikikucheki tunafanana. Everywhere you go, I will follow you.
Follow you.
In mapenzi we sheria kakatiba nitasoma. Sema umeniroga mimi kwako sitakoma. Wako mindo Batman na namba wataisoma. Wataisoma, wataisoma. Mapenzi we sheria kakatiba nitasoma. Sema umeniroga mimi kwako sitakoma. Wako mindo Batman na namba wataisoma. Wataisoma.
Baby, kate mina shakupenda siku juli ata nina muka kupabudi wala somu china hakika nita ikatia bima ni will you move your body baby kate mina shakupenda siku juli ata nina muka kupabudi wala somu china hakika nita ikatia bima
loko loko oh baby na. Baby go gaga again for me. Edisha mizu kasisi. Wala tatizo so pesa. Kiongeza na mina ongeza.
Baby go down now now now. 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 Baby go baby go down now now now. Baby go down now now now. Baby go down now now now. Go down,
no, no, no. Ooh, oh, got a winner, winner, winner. I can feel I'm for my inner mind. Nobody got me like you do. Be nobody dancing like you do. I know you call me lazy, lover boy. When I run off, I run back to you, my queen. Cause I never want to lose you to anyone. Nakupenda sana. Do it all. In my life, you be harder. And in my dreams, I they call on you, order. Nobody fi understand, nobody fi understand. I say, in my life, you be harder. In my dream, I they call on you, order. Say, make I tell you something. Omalicha. Go down, down, Omalicha. Go down, down, Omalicha. One more time, pass it. I'm a licha. Baby, go down, down, I'm a licha. Go down, down, I'm a licha.
Baby, go down, now, now, now. Baby, go down, now, now, now. Baby, go down, now, now, now. Baby, go.
Kingdom, my love. Sime niko na tatu kwa mwili wangu meandikwa baby I love you. I love you. Kame jika bila voodoo. Basi njo kumbata nipige busu.
Supu unanichanganisha roho na nine poku busu. Unanichangamusha moyo.
Kanero mnikuteke nye siya tu peke jeng na maagui.
Wakule mateke.
Kanero mnikuteke nye siya tu peke jeng na maagui.
Right now, and I'm chilling out to DJ Desma.
DJ Orica, follow on Facebook at DJ Orica Teacher.
I just wanna dream my drink, smoke my smoke, protect my peace. I don't cause,
don't wanna fight nobody. Oh, I don't wanna fight nobody. I just wanna dream my drink, smoke my smoke, protect my peace. I told Coast, I don't wanna fight nobody. I don't wanna fight nobody.
I don't wanna fight,
fight nobody. I don't wanna fight nobody.
I don't wanna fight,
fight nobody. I don't wanna fight nobody.
My shingiwe mafupi, mahitaji yamezidi kipato, usinione na latungi, sipigi sherehe na punguza mawazo. King Taka,
kuna mbogi ya gombo na mbogi na choma, karao ndio awebu zima utechoma. Niko na dosi kudosi kwa daro, lakini leo ntadosi kwa mtaro. Siwashi lakini okile washa moja, wacha genge tontije rudisha domba. Na kuna mresh ni memkaba kwa kona, nipende kablo chukuliwa na corona. Nima demdo tu hapa mjini, kauna mdo mbona unazini. Sikujua ni mali yako jama, alisema ulikufa mwaka jana.
I just wanna drink my drink, smoke my smoke, protect my peace. I don't cause, I don't wanna fight nobody. Oh, I don't wanna fight nobody. I just wanna drink my drink, smoke my smoke, protect my peace. I don't wanna fight nobody. I don't wanna fight nobody. I don't wanna fight nobody.
Take it free.
She wants a good fear in man, a man who's gonna take us low.
She says she wants
a good fear in man, a man who's gonna take us low. I'm a choker and I'm chance of a back and a panya. She wants a good man, she know life is drama. And not a cat, she wants a good man. Be a creature, she's a pretty girl, she a church girl. She want a good man.
She's been fasting and praying for a man with a beautiful heart.
She want a good.
She stumble and cry every day. Fall in love with a good man.
And I roll kwa vipanda, akitafuta wa kumpenda kama.
She wants a good man. She wants a happy man. She tired of heartbreak.
Akitafuta wakumpenda kama papa. Ai, amezunguka kwa vilabu, akitafuta kadem kene adabu. In my search for all the land, to find a woman virtuous like Proverbs 31, yeah. In my eyes, the father, we put it in the other. He's maker's day, he's got some hearts to break. But he's ready for change, he's ready for love, for love.
She wants a good life.
Manjano bado na kula kuhasu, yangine ya mejipa ila kwangu ba. Na imba senelo nasema ba. Na najaribu kujisaulisha ba. Wapi lipo kosea ba. Na sinamishe fegi na gongea ba. Na watu wananizomea ba. Inanichoma kwa maini bado. Bongo sema nini bado. Wamenikalisha na chini bado. Eti kwao nini ba. Wanaoniona niko mjini. Wanafikiri nimefika ba. Na ndugu zangu kule kijijini ba. Daily wananiomba pesa ba. Na wakinona kona tuva, wanafikiri nimetoka ba. Na wakinona kona nadia sanebe, wanafikiri nimetoka na ba. Nilipo jichanganya na wanangu, wakasema dogo ntatoka bado. Kusikiza mawazo ikawakazi, na mpaka sasa nangoja bado. Na kama picha nimepost bado. Video za garamu bado. Hadi manager anafos bado. Makatelo na nikost bado. Raisi wametumwa kwangu bado. Wanatamani niwe chini bado.
mosmos usijokomia. Watoto wakali kina Carolina, Halima walivojiachia. Leo tunapiga show, yani paka kokoriko. Tiko, pale mukiwika Kenyan boy. Na pila bado iko, iko. Leo tunapiga show, yani paka kokoriko. Tiko, pale mukiwika Kenyan boy. Na pila bado iko, iko. Nasijidai, upendo mine sambasa. Wote wa mai, wakaka zina wadadas. Wanapurain, koma zaku zina wabamba. Hey, zinavochuna kwa speaker. Go.
Achani wape burudani burudani.
Leo
mina wapa burudani
burudani. Mina wapa burudani.
Achani wape burudani burudani.
Leo
mina wapa burudani
burudani. Mina wapa burudani.
Achani wape burudani burudani.
Leo
mina wapa burudani
burudani. Mina wapa burudani.
Achani wape burudani burudani.
Leo
mina wapa burudani
burudani. Mina wapa burudani.
Vic Mondes.
Leo mina wapa burudani.
Forget all negativity. Feel the vibe, na ukatike. Ukiwa tungi juu ya mjani. Feel the vibe, jiachilie. Satu hindo wote. Wala,
wala.
One heart. Let's get together.
Mapenzi hayagawanyiki, nimepata pumziko, moyo haupapatiki. Naionja pepo ingali nipo duniani,
duniani.
Nalila leo na kesho, penzi lipo siniani,
siniani.
Nikunongoneze, neno zuri la mapenzi, unibembeleze, kwa tungo na utenzi. Baby niongeze, niongeze malezi. Penzi tuteleze, tuteleze uteleze. Would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Baby, would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Would you be my wife?
Yes, I'll be your wife.
Want to speak to, pardon me for what I did. The heart can be deceitful. What I did in the past is not okay. I admit it. That's why I decided to express it through the lyrics. So So shika simu, usikate this time. I know that you're mad na naelewa, it's fine. But what will you achieve na kukosa kunisikia? Na we mwenyewe unajua unanimiss pia. Umeni block IG, so siezi kukuhola. Ukani blacklist life pale kwa true caller. What a pity though, inakatu na cheza breaky show. Ndo skuoni squeezy na sikio na tembia ukitipito. And side shows all new simu himu. And hopefully utawacha kula ndimu. If you can leave it in the past, na shukuru. So come on baby girl, shika simu, OG.
Just a minute ago, I was thinking about you, Leo. I was thinking about you, Leo. I was thinking about you, Leo, Leo. Just to let them know how I think it's a hotel. How I think it's a hotel. How I think it's a hotel. Oh no. Imagine your smile. Lolina nifana. Lolina nifana. Lueve se camoyo. Boy, wapoteze nikupe sukari jinumle kachumba kachori jinogeze eh baba baba inogeze. Nobody loves me like you, like you do. Love you like I do, like you do. Love me like you. Mapenzi kama bahari nazama. Acha yanipige. Nimesha kwa mapenzi la huyo mvulana. Sijui nifanye je. Unanishangaza tamu sweet minakolea. Unaniliwaza jinsi mambo unavonipea. Na jinsi tamu unavoingia. Ni kama keki ya vanilla. Na nikwambie jinsi najisikia. Nikiikosa nitalia. Na jinsi tamu inavoingia. Ni kama keki ya vanilla. Na nikwambie jinsi najisikia. Nikiikosa nitalia. Oh baby tena. Nataka
Massive and Crew, this is Trisha from Kenya representing for DJ Orica Teacher. And right now, you're listening to the new mixtape of DJ Orica Teacher. Yes, the musical teacher, the mix master. Yo, follow him on all his social media platforms, Instagram, Twitter, and Facebook at DJ Orica Teacher.
What up, people? It's your girl Mandy, and you're chilling out with DJ Desma, baby. Keep it locked.
Now hear this.
Now hear this.
If you love a girl, in case you don't know, see how come you let them. Oh no, na kama jiwa anavyopepea, roho yangu unailemea,
kasura pia nakulipokea, naona Mungu kakupendelea,
basi kumbatie hadharani, unipea chumbani,
wani moto. When you move,
bete yangu, bete yangu, bete yangu. When you come, bete yangu, bete yangu, bete yangu, bete yangu. When you come, bete yangu.
Toka kwa jua njo kwenye hema. Wamekutesa sana mino chanda chema. Na wapambe wale wasiopenda mema. Wanatuombea vita sisi mchadema.
Yani humoto hausimi, na pa maneno ya ulimi. Nisho sadike moyo kadupenda viwewe. Basi kumbatie hadharani, unipea chumbani.
When you moto 071-1670-804 on Instagram, follow at DJ Desma 254, Facebook, follow at DJ Desma, Twitter, follow at DJ _ Desma. I am DJ Desma.
Simu sami, aniambia siyo sahi.
Winjili ulilenga, pepo ulipenda, na vile Yesu ametenda, we ukamlenga wili.
Sinajua sahi, nimo zangu za sahi zimehit. Usijifanyo jasikia napi, hata mademu ameni noki times three.
Sisiki zangi masekula, rudi kwa baba na kuita. Sisiki zangi za dunia, kwa baba na kuita.
Kuna aja gani nikae ndani, wakati kila mtu anitaki ndani.
Ni nani huyo hataki ukae ndani? Ni nani huyo, hebu sema wili.
Sini nani na yule nani, alafu nani akaambia nani?
Maneno maneno weachia Mungu, mapenzi ya Mungu ndiyo ya muhimu.
Mbona wewe size, nikipiga simu kweli wewe unanilenga? Unapea simu shami, aniambia siyo sahi.
Winjili ulilenga, pepo ulipenda, na vile Yesu ametenda, we ukamlenga wili.
Mbona wewe size, nikipiga simu kweli wewe unanilenga? Unapea simu shami, aniambia siyo sahi.
Winjili ulilenga, pepo ulipenda, na vile Yesu ametenda, we ukamlenga wili. Nilikukanya usipende wa wili,
usijali naomba gaga, imagoti napiga gaga, kwa siri kadada naomba gaga, unaomba gaga, sitanganywe na mauno, ni kazi napiga uko, hivyo kuto mejificha uko, kwa mateke wakwende uko.
Shetani alikudanganya,
no,
ukajichanganya,
no,
kwa Yesu kuna lipanga, ukicheza moto utajipanga.
Umbona wewe size, ikipiga simu kweli wewe unanilenga? Unapea simu shami, aniambia siyo sahi.
Winjili ulilenga,
nimetenda.
Bota niko top and down kasa mosa nikifika niko toka mbota watajaje nimekuja mbota watajaje nitaka kuwa gota.
It's alright, it's alright, nitaka kuziwasha but it's alright, it's alright, it's alright, nitaka kuchatisha but it's alright, it's alright, it's alright, nitaka mini cheat but it's alright.
Bubla kana nuka boza nataka ulenge us anazota akuona hiyo tight bila ngoza tabia yake iko imeoza kipengo kwa party nikiboxa kipengo ndani ya pantu kiromposa leo si kabo juna boxa wale wa video ni maboxa bafo bafo mini Vasco da Gama shadow madolo na chapa kandarama mangok mangok wana kapi faranga machom machom na nechapa ni nalala niko tapa ndamka samosa nikifika niko toka mbota watajaje nimekuja mbota watajaje nitaka kuwa gota.
It's alright, it's alright, nitaka kuziwasha but it's alright, it's alright, it's alright, nitaka kuchekisha but it's alright.
Banga iza na mtewa smoky mayai Dubonsa ni mtiaji ayisi naga walai. Macho smelegiana kani metoka Shanghai. Koko na tegesa mejitapisha kwandai. Utashisha vile kuna tupa kame nyambisha. Kanja msewa uba naza safisha. Hapa nkujijumu na jigalisha. Pombe wagi suku tupunguze kujichocha. Esma mtukufu ni narungu dani ya trotsa. Toto mtukutong kwa nakutu na robota. Ni madema kufu mdagin dagin kuzitoka.
Niko top and down kasa mosa. Nikifika niko toka mbota. Watajaje nimekuja mbota. Watajaje nitaka kuwa gota.
It's alright, it's alright, nitaka kuziwasha but it's alright, it's alright.
Balance, okay. $1 million dreams, just wishing $1 million creep. Stakes are too high, you can't quit. Track is big and fuck I stick. I'm so much cooler than you think. Na CCTs and fuck I sink. Yoki tu natamuta ikuwa baby. Any mixture ya Tupac na Tai Chi. Okay, ni sikuwa driver seat. Okay, ni sikuwa driver seat. Ukiona tunapita okay, ni sikuwa driver seat. Okay, ni sikuwa driver seat. Ukiona tunapita unadai lift. Na white kikifichwa utaona kitu. Najijua ndo maana na insist. Hello, balance.
Teacher, the DJ, see me? This is level so cool, but you know they select, I get an E. Be a badness.
Boom,
maslo wangu kuna different ways. Kwa masiku mbaya kuna better days. Upcoming anaenda kuombeja fei. Kwa mode mwada kwa takuwa reza lei.
Tuizo nani yako in charge sini sisi. Box ukingizo na baki kati biriti. Hapana sita sita hizo namba za ibilisi. Na katu na keep it 100 mini guiji. Hapano na jone mbona I drop it sweet keep. You know the drill na enda in too deep. Piga my deal, no time for sleep. Shine paka wane wana need cook quit. Showstopper, not better. Koko shua madhako aliza go getter. Lift up your hands to na win forever. The best to see why forget her. Balance
Inyata Kuzisha balance Inyata Kuzisha yako ya mikoroza. Inyata
tumekujari na tamba. Tulibeba meja yule alifanya bablas. Buzi ndo rende tunarogadi wakamba. Ole kitanda ole, ole kandanda. Tingisha kichwa na kisha kama kedandraf. Kingfisher na picha ashanza piga lab. Snap, snap, sana deku jiponyo. Yap, yap, taiden.
It's your favorite boy, Cash Kid on the track.
Haka kadem kazuri joka kofero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka nangeo siyezi menda taka pedo. Dem nikafupi kana penda magendo. Ngoma nikaliuliza makurutu kangang. Imebakisha angwe kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Shamra shamra kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo. Kisham sham kinyam kitam shamra sham. Kisham sham kelele na nderemo.
Shereni meja tumekujadi na tambla. Tulibeba meja yule alifanya bablas. Buzi ndo rende tunarogadi wakati. kamba. Ole kitanda, ole, ole kandanda. Tingisha kichwa na kisha kama vya dandruff. Kingfisher na picha shanza piga lap. Snap, snap, sana deku jiponyo. Yap, yap, kide
mpiginam. Kademu kazuri joka kovero. Kisham, sham, kinyam, kitam, tam. Shuka na ngeo, sezi mendata kapedo. Demu nikafupika na penda magendo. Ngoma nikali uliza makurutu kangangi. Mebakisha angwe kelele na nderemo. Shamra, shamra, kelele na nderemo. Shamra, shamra, kelele na nderemo. Kisham, sham, kinyam, kitam, shamra, sham, kisham, sham, kelele na nderemo. Kisham, sham, kinyam, kitam, shamra, sham, kisham, sham, kelele na nderemo.
Wese sabuni ya roi nafanya nini kumbu. Bash na weka minyo na kata maji kinomo. Mapenzi mwanga dingonyo kirudi kwa shimo. Luku ni fly dingoi na piga simpo stivona. Nua sijali, sijali kwa unachali. Neza pita na wewe bila tatafadhali. Daily niko majani, mbuzi yuko angani. Munyonga taitu, zamaki hapa sitani.
Mwaka kademu kazuri joka kovero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka nangeo, sezi mendata kapedo. Demu nikafupika na penda magendo. Goma nikali uliza makurutu gangangi. Mebakisha angwe kelele na nderemo. Shamra, shamra, kelele na nderemo. Shamra, shamra, kelele na nderemo. Kisham sham, kinyam, kitam, shamra, sham, kisham sham, kelele na nderemo. Kisham sham, kinyam, kitam, shamra, sham, kisham sham, kelele na nderemo.
Ni aje msupa?
Ni aje?
Niko na talent.
Kagani?
Neza fungwa bra na mkono moja. Unataka kuona?
Siwezi mai.
Okay, keti chini, geuka hivi, wacha nchezeka mimi na ulimi. Usitowenda kuchapa na yomini. Chali yako kwa simu, kelele. Chali yako ni stress, ye ni msenge. Mbige block, tupige sherehe. Usilie mami, sikiza magenge. Ntakutoa stress na nikupunguzie nyenge.
Akakademu kazuri joka kovero. Kisham sham, kinyam, kitam tam. Shuka na ngeo, sezi mendata kapedo. Demu nikafupika na penda magendo. Kama nikali uliza makurutu kangangi. Mebakisha angwe kelele na nderemo. Shamra, shamra, kelele na nderemo. Shamra, shamra, kelele na nderemo.
What up people, it's your girl Menti. And you're chilling out with DJ Desma baby. Keep it locked.
DJ Orica, follow on Facebook at DJ Orica DJ.
Karibu Kenya, Kenya. Karibu Kenya. Tuna tabia zetu tu, tu. Karibu Kenya. Sima saimara tu, tu. Tuna madem, peng, peng. Mamurio mabazeng. Lugha taifa ni sheng, sheng. Karibu Kenya. Karibu Kanairo, karibu Kenya. Kuchani kushova koza wa Kenya. Tuna talanta ya kucheki weather. Iyo jua ni ambua. Na nikali, niko sure. Ukiwa kijani usikie umeboeka. Ukiona memes unaanza kucheka. Yo ni Kenya. Badi yako mbaya ukichoma picha. Utapewa hashtag hapo Twitter. Uta trend. Customer Kenya ndusema asanti. Nani yeye amelipa naseme asanti badala ya muuzaji. Karibu Kenya. Tuna tabia zetu tu, tu. Karibu Kenya. Sima saimara tu, tu. Tuna madem peng peng. Mamorio mabazeng. Lugha ya taifa ni sheng sheng. Karibu Kenya. Tuna madem peng peng. Mamorio mabazeng. Lugha ya taifa ni sheng sheng. Kanairo, tabia ya wa Kenya ya kutuma mail. Ulituma mail? Kuda nilituma, kwani hukuiona? Hiyo ni uongo. Customer Kenya kisema nitarudi. Kila Mkenya anajua huyo arudi. Mkenya kenda choo naone kuna mtu. Bado atabisha na ulize kuna mtu. Masana Mkenya lazima tachelewa sana. Lakini sherehe tunafika mapema. Tena sana. Na tunatetome tuweka. Karibu Kenya. Tuna tabia zetu tu, tu. Karibu Kenya. Sima saimara tu, tu. Tuna madem peng peng. Mamorio mabazeng. Lugha ya taifa ni sheng sheng. Karibu Kenya. Tuna madem peng peng. Mamorio mabazeng.
Lugha ya taifa ni sheng
sheng.
Kanairo
Atian official hapa aka Mr. Chopper Don aka Mr. Madadem. Aliko hapa na DJ Desma, sinajua the scratch diva.
Yes, people, this is your girl Trisha, all the way from Kenya, representing for DJ Orika Teacher. Big up yourself every
now,
time.
Now, hear this.
Now, hear this.
Kiyuno kama kolo Miapitel mwana yono Gala gangsta, gala gangsta Shit from the bottom, we arise to the top. Mana gangsta, we arise to the top. Every day we mash up the place like soup. Every girl that me wanna. They love a beautiful sexy lady in a little red dress like for Miss ID. They love a beautiful sexy lady in a little red dress like for Miss ID. Me like it. They love the way you went, girl, me like it. Me like it, me like the way you want, girl. Me like it, okay. Me like it, me like the way you want, girl. Me like it, okay. Me like it, me like the way you want, girl. Me like
girl, you're good. Wala yole tamudu, wala yole tamudu. Indeed, okuba na baindi, okuba na baindi. Katoto kazuri kana nukia body, body body na nakapiga jioni. Sticky sticky, atapiga ii. Taking in chest of a jioni.
They love a beautiful sexy lady in a little red dress like for Miss ID. They love a beautiful sexy lady in a little red dress like for Miss ID. Me like it. Me love the way you want, girl. Me like it. Me like it. Me love the way you want, girl. Me like it. Me like it. Me love the way you want, girl. Me like it. Me like it. Me love the way you want, girl. Me like it.
7116708 04 on Instagram. Follow at DJ Desma 254. Facebook, follow at DJ Desma. Twitter, follow at DJ _ Desma. I am DJ Desma.
Now hear this.
Now hear this.
Gardens tuko jaba, wengine wako miti. Zetu ni majama, zenu pikipiki. Leo tunaenda Canon, beba zigi mingi. Kakuna mamadam, beba sidi mingi. Ni mimi hapo back left, paparazzi. Wanaifanya ngumu kufanyo sherati. Nakumbuka kabla nifuge manati. Nilikuwa na wakunyo na ile kolonia Versace. Squeeze the back seat, ilikuwa love seat. Smooth the manual, unafikiria ni automatic. Tint kwa window muadhara ndo atutaki. Hapa perfection tunaifanya bila practice. Melon on a success, napunga hat-trick. Mindo the chest kwa hicho itisha hapik. Tangu tuingie kwa mchezo sindo heartbeat. Nairobi City tunairun kama athlete. Das tusijali, atuku judge. Apo tu, apo. Tusijali, atuku judge. Apo tu.
What up people, it's your girl Mandy. And you're chilling out with DJ Desma baby. Keep it locked.
DJ Orika, follow on Facebook at DJ Orika Teacher.
Hey, vile na bam bam, police wana ubaya. Demo ako vile mahan jam na misina. Hey, bam bam bam, police wana ubaya. Vile na bam, hey. Vile na bam bam, police wana ubaya. Demo ako vile mahan jam na misina ubaya. Koseo ni te handsome, uskizo ni hekaya. Felicia na Lisa, even though mini liwa acquire. Tulikuwa na Pamela, shule moja ndani ya kwaya. Squeezy vile na meza, mara moja utagwaya. Nana ringia sana flat, tami hana chaya. Hakuna kila kitu, kitu hana gani haya. Mtotongwa kitu, keiu mtakata. Hakuna gama somo, keiu mekata. Unapeleka mtoi first year introduction. Bada ya wiki mili ya shaju wa reproduction. Ndovu ni kuu, jabidi wani juu. Basi weka mkono juu. Yes you, you. Ndovu ni kuu, jabidi wani juu. Basi weka mkono juu. Yes you.
Yeah, na pull up nangali ya kalanguin. Kana fanyanga safcom. Pliku kasuku lakini kombato ni custom. Penga nalia, miu
napenda vile una love njo.
Majuzi taki kolona girl, please put your mask on. Nekwende jepa meloveza katembe. Anapenda lollipop, analamba kapele mende. Lazima kwe mukamba, jini apili ni mwende. Minasikia mademu wakamba, wanapenda mate. Kamekari bam bam, kanakaka mamaraya. Nakisho tunenda London, but kumbe ni odhaya. Nakusaji kupenda tam tam na jini kwanza Brian. Dema naka screen ya Samsung, so we don't let's go required. Usichomeke you are my studio, but a PhD. Tufatana now, Kilimani kama CUST. Social media, no social studies. So nowadays, you kutaku together, we mambie mkafanye GHC. Wala wamesoma ndio sampuli ya homology. Ata reproduction pia syntopic wa biology. Wala kuna chemistry Pamela can just follow me. Mule ndovu kubwa noma sana nyaka buogoji. Sina marafiki staki mbogi ni screw. Muna taka nblande kiasi ndio muni soup. Isiti ya usherati tabia mbovu ni true. Big up to CRISPR, washaji wa ndovu ni cool. OG
akiwa live ushaki juu. Basi wika mtono juu. Yes you, you, ndovu ni cool. Akiwa live ushaki juu.
Yo, what's up, good people? They call me Swagger the Baddest right now. I'm chilling out with DJ Desmo.
Yo, you're in the mix with Arika, teacher, the DJ. See me? This is Love and some cool vibes, and definitely, you know, they select, I get an A.
Now, hear this.
Ah,
yeah, na na na. Napata goosebumps, na na na. And come test my banana. Girl, you make me low call. Ah, nikupe poch baby, na na na. Upate choto kidogo. Iki kupanda nyonya, na 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 na. Girl, you make me low call. Ah, unavyo ni bembeleza kwenye usingizi toro, mitoro. Hata watata.
Yes, we got, that's it.
Here's the time call.
Roomba when they sleep.
Me love tech chants by Russian relate.
The Red Sea, Jamaica, come on British.
And what's a joy when you don't absent. Friends body heavy but the dog got strength.
You're not boring up in the vibes as well. Make your friend tell your friend such a nice as well.
Anything for me man, should you even understand.
That's why you are number one.
This is your girl Doty chilling out with DJ Orica teacher.
Tunapiga sherehe. Agizia upewe. Tunapiga kelele. Kanashika penyewe. Goal goal Kimango Tova 1.5. Goal goal Kimango Tova 1.5. Go from Bizenia Omom say you guys. Kimango Tova 1.5. Go from Bizenia Omom say you guys my guy.
Hold up.
Tunapiga sherehe. Agizia upewe. Tunapiga kelele. Kanashika penyewe. Gold gold Kimango Tova 1.5. Go from Bizenia Omom say you guys my guy. Tukundaka skama kawa na machaji no mind. Tulisaka tukapata yondo tamu wa life. Tuko mabitu, tunaserereka ni kupima na wazimu. Masha bila pesha kujivinjari muhimu. Na shingi kutesa hizi yeri ya muatibu. Pori kona pesa ulenje kona kakitu. Spending, spending. Circle wanga ndogo ya mabrenje, brenje. Suzu waga zogo tuki step in the scene. Mba mdogo mdogo tuki let in. Kastima kuna mseko na makasiriko. Tuki kapopa kuna kurudisha kifuniko. Mwaga kadotu ya wahenga kama Steven Biko. Alafu choki unatembeza adi kokoriko tani kutiko na mashelenge ni kuserereka ngoko na mawezere tunaserereka flame ya mapekele ni kuserereka na piga makelele tunaserereka serereka 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 hapa kama waka tunateketeza tunasababisha tunatekeleza pesa ndo kusema tumetengeneza serereka serereka ningiza baridi mnatetemeka choma picha inaeleweka.
Tell her baby no me better, so please don't worry.
Greetings
Greetings, Massive and crew. This is Trisha from Kenya, representing for DJ Orica Teacher. And right now, you're listening to the new mixtape of DJ Orica Teacher. Yes, the musical teacher, the mix master. Yo, follow him on all his social media platforms, Instagram, Twitter, and Facebook at DJ Orica Teacher. Run the track.
She said she don't wanna leave me lonely. She like the way I know how to control it. When I'm wrong, I know how to say sorry. I tell her, baby, you know me better, so please don't worry. Like my swag on stones, I'm young. Yeah. And I know how to play with my tongue. Oh yeah. My baby, she don't need it, my pepper. She got that on, she got that on. But my baby, I go be in the taker. She's not alone. She do. She don't want nobody. My baby, she don't
want nobody. One time for my baby, two for my baby, three for my baby all night. One time for my baby, two for my baby, three for my baby all night.
She like the way I call her my baby. I like the way she move on my baby. She tell me, baby, yes, I'm ready. I gave her everything, now she's ready. She like the bedroom, she like the view. I love the shape, no any doctor do. Beta. She got me seta. Anataka twende Serengeti, Zanzibari, Kilimanjaro. Anahamisha pale nilipozoe, anataka kweka kwenye mtaro. My baby, she do, she don't want nobody. My baby, she do.
Sasimbua tena bila kiko naifinya kwa ndani na che kichwa ninapiga shift double deck sina muda wa kudeka mapenzesha nipiga chenga kizengua mimi na step ninapiga shift double deck sina muda wa kudeka mapenzesha nipiga chenga kizengua mimi na step nataka usiku mmoja ndiwe nipekeche hadi che. Ila mapenzi ni wewe. Oh ah, yeah. Nataka usiku mmoja ni wewe. Nipekeje hadi chei. Ila mapenzi ni wewe. Oh ah. Niko tepe kama chipsi zege. Usiku mmoja ni wewe. Nitembeze fimbo ya utembe. Usiku mmoja ni wewe. Niko tepe kama chipsi zege. Usiku mmoja ni wewe. Nitembeze fimbo ya utembe. Usiku moja ni wei, ninataka usiku moja ni wei, usiku moja ni wei, ai wei, usiku moja ni wei, usiku moja ni wei, ninataka usiku moja ni wei, usiku moja ni wei, daddy yoko, hey, usiku moja ni wei, usiku moja ni wei, ninachekecha, na cheketu. Na cheke tu.
We, nataka kujaribu vitu. Usijaribu drag takubadilisha. Utafungua moyo mpaka madirisha. Na kuona kwenye macho unajitamanisha. She came for one night stand. Asubuhi amevaa shati langu apige stories za maisha. Ameomba kuonja kanogewa kawaruba. Hataki kuondoka kiondoka ataka kuja. Amezoea fegi kakutana na mtuba. Kashambia msuba na mchanja mbuga. Anawashwa na puna na toa kila huduma. Nafumua na fuma. Maneno na mungunya na guna. She wanna take a shower kama kawa ni kutuma.
Nikote usiku moja ni wewe. Nitembeze fimbo ya utembe. Usiku moja ni wewe. Nikote pe kama chipsi zege. Usiku moja ni wewe. Nitembeze fimbo ya utembe. Usiku moja ni wewe. Ninataka usiku moja ni wewe. Usiku moja ni wewe.
kuti ukini cheki juna dem una perepe una dani minta mba sekete
ukini cheki dem una perepe una taka jupo mba sekete
jagi 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 you have my love, my love, my love.
Baby una hanya 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 you're not my love, una hanya hanya.
Oh baby
myself, I'm doing fine. Nataka kuishi milele, I don't wanna die. Smoke cigarette, drinks to refresh mine. Waiter, 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 ongeze another round. Waiter, 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 nataka another round. Waiter, 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 ongeze another round. Waiter, waiter, waiter.
DJ Orica, follow on Facebook at DJ Orica DJ.
Chupa ina kata, chupa ina rodi. Moja moto, moja baridi, hakuna story. Them girls wanna have fun, not bored.
na ukispendi we na plan za maguri. Niondoki hapana na enjoy na jichanganya. Kikutana marafiki tabia za fanana. Na stukia shakwa usiku sana. Kili naniambia kuna kitu cha kufanya. Na mwingia msichana na mletea saujana. Kumbe na nijua bana shame no pana. Na una nyota nyota shanza kuchanganya kodi. Ya gana go one to know.
Sina pesa ya kahawa hapo Java, lakini kosewe tutakula. Sponsor na tesa, lakini afiki. Akikuja na pesa, unakutia miti. Akipiga simu, unasema I'm busy. Akiulizo kwa wapi, unasema ina meeting. Meeting. Wapi? Meeting. 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 Ogwonkwo.
Nja. Say aka Nyolo Boy, aka Lil Fidros. Chilling with DJ Orika Teacher. Orika Teacher. Orika Teacher. Umeirada venye nisema mse ivo ivo. Orika Teacher. Omadi kwenye mix. Omadi kwenye mix.
Now hear this.
Now hear this.
Madini Classic. Anasema ni moto. Handsome. Chee. Sexy mama style. Koka pia gandhi shilina pita. Señorita si umeni ita. Kambigi chumalina pita. Sexy mama style. Koka gandhi shilina pita. Kama jigi chuma linapita. Indua michezo kama loto loto. Leo tupo geto na watoto toto. Saru na madini ya ni moto moto. Kisima, kisima. Misitaki kisima. Alima, alima. Leo nina jembe na lima. Katoto kameiva embe dodo. Yani katamu chapo dondo. Natamani ni mpige hata mboko. Ila napenda kushika hiboko.
Mama sita, kuna wadau pale wanataka kubisha, lakini simba lao lipo ndani linatisha. Nimekupa tiketi nimekukaribisha, hata ukitaka cheti na kuongeza visa. Yani unakula keki nonja kama pizza, unararua tu hakuna kubakisha. Pale nikianza madini anatamatisha, mpaka waga na tense baby unachoma picha. Yoni mapenzi mpaka nimefurahishwa, sikuzi waga na ringa cheki luku napigishwa. Mimi nalishwa, mimi navishwa, na kisimama kutembea mimi napishwa.
labda tuzame mchangani kuna kushinda na kufeli yo inabidi ujijue tofauti ya mwalimu na mwanafunzi ni ujuzi na ujuaji. Oh, it's unbelievable that we make it this far. Undeniable, we see the promise left from above, and it's so beautiful. No, they can't touch the fire. And you know it's not in vain. Steady tripping through the pain. Oh, man.
Steady rocking on the midnight train. Undeniable, see the promise land from afar. So beautiful, we gon' know who we are. We keep on walking in the rain. Gonna blessings in the pain. Steady rocking on the midnight train. Steady, 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 oh Lord, oh Lord. Steady rocking on the midnight train.
Kumuona kame jam dot, dot, dot sahani. Dot, hepa, dot vikombe. Dot, mbot, itama soja. Painting anataka kuniua aki baby utaniua.
Sitali,
babe supunguze kisirani. Unatoma pita kwa jirani.
I don't care.
DJ Orika DJ.
Siski, siski, siski. Niliambiwa ni muache siski. Kamote, 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 painting a mini city kamote. Kwanko, yeah.
Mavo on the beat.
Siski, siski, siski. Iliambiwa ni muache siski. Kamote, kamote. Kamote, painting a mini city kamote. Mbele ya watu ni mpole, very calm. Lakini looks are deceiving. Usitake kumuona kame jam. Dodge, dodge, dodge sahani. Dodge, hepa, dodge vikombe. Dodge, mbot, itama soja. Painting anataka kuniua. Aki baby utaniua.
Sitali,
babe supunguze kisirani. Unatoma pita kwa jirani.
I don't care.
Siski, siski, siski. Niliambiwa ni muache siski. Kamote, kamote, kamote. Painting a mini city kamote. Manzi yangu ye ni boxer. Anajua mpaka kumfu. Nimeshindwa kumtoka. Ye ni kichwa ngumu. Manzi yako anakaga mpole. Usifanye mini cheke. Baby face isi kuingize. Uni stima, uni nare. Juzi nilimwambia simtaki. Akaanza kisirani.
Nitajua, nitakunywa happy.
Nikamurudia, juu ya kupanic. Siski, siski, siski. Niliambiwa ni muache siski. Kamote, kamote,
kamote. Bang bang, I'm in city kamote.
I make you look when I'm whining. I make you look good when I'm shaking. Kenyan girls, you be wanting. I'm the medicine you've been needing. Leo ni dogo shayo koke. Ni rombo soy pepete. Ni kipenduo uiteke. Halafu juu ni bebe. Na yo miguchini lekeza. Mikono kando ukitingiza. Napenda one love when ungeza. Ni udance lando muangaza. Dosele, napenda cheza tu. Dosele, mumani mo. Dosele, cheza tu de wote. Dosele, ume ma. Dosele, napenda cheza tu.
Dance with you, boy, show me your style. Girl, show me your style. It's a dance out there, look at your hips. So do like a this, I go do like a that. I love the way you do me, do me. Wanna rock it to the early morning. Now you me Gucci ni legeza. Niko no kando, uku tingiza. Tape da one low way on geza. New dance style, don't want gaza.
Dozele, na pina cheza tu. Dozele, no money more. Dozele, cheza tu de wote.
Yo, yo, you're in the mix with Orica, teacher, the DJ, see me? This is Lovers of Cool Vibes, and definitely, you know, this selector get an E.
Yeah, mubonga na jani kikam. Miuji chocha mbaya kwa mafala jumama nikifa. Naka uja top up ni reverse. Spendi competition kai kona kam na sila. Sawa, mista kijua juna penda hagana. Bana yon kifua, nasema hivi nataka jotu kwe wawile. Ukikam hivi ushajuanga form kupewa miti ala. Nakujua sana na unapendanga banana. Na iya pasiki tanda nona ni ite kibanda. Isi ndizi iza hapa nina guava.
Yeah, unataka taka roaster ama roke pia. Ni bei kidogo nitakufikia. Alafu kuna vile unaniangalia. Na macho flani ndogo jamu za kunipimia. Unani maliza ukiniangalia. Maliza ukiniangalia. Unani maliza ukiniangalia. Maliza ukiniangalia.
Fingaliza mada shirot. Backside umebeba kilo. Na kufata kila mali yugo. Unafanya wanavunja shingo. Mamacita, señorita, bailando. Mamacita, señorita, bailando. Cheki venya navo wine. Cheki venya navo grind. Cheki venya navo wine. Cheki venya, cheki venya, cheki venya. Cheki venya navo wine. Cheki venya navo grind. 420, Nikki City. Bado ume stick tu kwa mahedi. Mali safi kende chainzi. Bad boy mina die bad girl. Bad boy mina die bad girl. Bad boy mina die bad.
Unataka taka roaster ama roke pia. Ni bei kidogo nitakufikia. Alafu kuna vile unaniangalia. Na macho flani ndogo tamu za kunipimia. Unani maliza ukiniangalia. Maliza ukiniangalia. Unani maliza ukiniangalia. Maliza ukiniangalia.
Yeah, Tatiana official up. A.K.A. Mr. Chopper Dong. A.K.A. Mr. Madadem. And the copper na DJ Desma. Sinajua, the Scratch Diva. You are murder.
DJ Orica Teacher.
Now hear this.
My girl, Luja Doro. Ashinda gold digger, man, say ata kogoro. When you're their leader, my girl, Luja follow. Kitu pwane na brain na nimtik. Wezi kumkata, told you me beba dick. Story you go patient and I do an imsik. As them a kuwe boss and you kuwe nem sick. Okay, you know pay them attention, you pay your bill. Congratulations, I could sign that deal. Single mommy, so you play daddy. Ha. Dankali unajisaki, angato weni boss. Mwendo na wachora, angato weni bold. Mwengine wanataku wawe weni gold. Na matali wanataka kumusko weni gold. Mi baby basi live it up. Oh, kuli fair. Live it up. Unajilipia rent. Live it up. Unajilipia bills. Live it up. Unajipaya drinks. Mi baby basi live it up. Oh, kuli fair. Live it up. Unajilipia rent. Live it up. Unajilipia bills. Live it up. Unajipaya drinks.
Mama Mia, mini boss, sex appeal, pata dose, wananikanya gear, mashosi, etina danga, etina wanga ili nipate cash, silali home, kusubiri danga, always on the one, nakimbiza chanda, akili nimeja za vitabu, utasema lecture, nilie kwa ubua dada, cause wewe ni fighter, doesn't matter how many times you keep falling, don't let anybody make you feel like you ain't important, you're an original, be life forward, let them keep hating as the blessings keep pouring.
Ma pensa pesa ni bala la ma pensa pesa ni cara la ma pensa pesa ni bala la ma pensa pesa ni cara la siku hizi mapenzi yamekuwa ni kama biashara kujezea ni akili kama paka na panya hakuna love kama hauna mkwanja na hukizipata ni sewe na furaha napata kichuna kwa kweli amenuna kumuuliza shida gani hasa ni vuta mimi nakuzimia mimi nakupenda tena nakutaka kama jackpot nilidhani nimegukia nikwambia sina hela akaniambia mapenzi bila pesa sikuweza wezekani kanyaga kiatu kijana samaani kama maji kwa mtungi nilitulia tu mapenzi si ya pesa ni ya wawili tu anayekupenda penda na naye tu asiyekupenda wachana naye tu mapenzi pesa ni bala la mapenzi pesa ni kara la mapenzi pesa ni bala la mapenzi pesa ni kara la mapenzi pesa ni bala la mapenzi pesa ni kara la mapenzi pesa ni bala la mapenzi pesa ni kara la ukiwa na pesa wewe ni kama dhahabu utawavutia hata wasikofahamu utapendwa hadi na mahadui na ukisota wakujua kutambui ukipita utasifiwa wewe ndo baba yao kama una kakiru watakudharau utapeni ni walimu bila wanakusomea we ilishauma na nikazoya unampenda juu ya dola na dola ikiisha unaanza kuteseka ye yeah, misura mbaya kwa wenzako utasema ana ndugingo maana umeshapayuka kwa nyuma ni vita tu hakukaliki tena kama maji kwa mtungi lilitulia tu mapenzi si ya pesa ni ya wawili tu anayekupenda penda na naye tu asiyekupenda wachana naye tu mapenzi ni bala mapenzi pesa ni kara mapenzi pesa ni bala mapenzi pesa ni kara mapenzi pesa ni bala mapenzi pesa ni kara.
Chum 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 yumo yumo za kaza ndun kwenye siku kuna kirungu kuna kirungu kuna kirungu kuna kirungu.
Yo, what's up good people, the comments swagger the baddest right now. I'm chilling out to DJ Desma,
DJ Orica. Follow on Facebook at DJ Orica DJ.
Kila nikitaka kwenye line bila bila shuaini kwake nimelewa kama wine chila lila. Yes, isi mizi na migegedu tunagegedu wana. Nilivyo sina chisi, tajiru wa mbegu na mwonga na mwana. Baba mdenge mama mzalamu, unolake la kurithi. Kafunga tenge mwali chakaramu, shetani mwana ibirisi. Ipu, uchungu, mwana nyuma umejaza kishundundu. Kwenye zipu, kuna kirungu, usikamate utawaita wazungu. Babu mkuna nazi, tachuta makishi nani, na msuli wa kionko wazi. Mambo yote hadharani
go. Mtoto anada kukuli ipa lunye
nilawa beta
tena kikata na
ikisa. Baby haja mche sana
my coco.
Unavyo baby
my coco.
Unavyo yoga
my coco.
Ewa unyeshe
my coco.
Baby haja mche sana
my coco.
Unavyo baby
my coco.
Unavyo yoga
my coco.
Ewa unyeshe
my coco.
Asa komesha dengo. Dengo, baby dengo, dengo, ringa dengo,
dengo, dengo a mapone. Kanifonda la nigo, anataka nipite peku, peku, peku. Kundo chinyo, anifikishe peku, peku, peku. Tamura da kitungua, rojo ya embe kibada,
kibada.
Odari kunengua, miunu ya ushubwada,
ushubwada.
Nyuma kalisa sambua, kafungasha mijabwada, anavyotafuna mua, kakivogo yodada. Atoto kame lainika mwana, upizi banana, nakapeleka kwa mama,
mama, mama. Dangote
kama kuku tokimisana naibuka kana sama kamulika na balana lana lana lana
kazote apa mtoto anadaka ulikipa duniani
na wabeja
tena kikata
Benti, bend it low, kama imenti, bend it low, shemegi penti, kesimo.
It's a tiki two product shizzle.
Ashika benti, bend it low, kama imenti, bend it low, shemegi penti, kesimo. Ashika benti, bend it low. I said talk for your life, talk for your future, give me that. Kilo toka bucha, jigo jigo dat, chove ya ufucha. Mimi eat it twice, mama chuka chuka. Gala tuti gala,
when you was so big.
Gala tuti gala, yamsta they can't give yet. Gala tuti gala, mwaga majini wan. Gala tuti gala, tuti gala, tuti gala. Achika benti, bendi klo. Kama imenti, bendi klo. Shemegi benti, kesi mo. Achika benti, bendi klo. Achika benti, bendi klo.
Bivyo jeda bika umamae, yani wendo mauma. Itambele wakushangae, I'm proud of you mauma. Nishogo pie, wani yendie, wa moyo opa mbio. Nakyo meki na mkia wa fagio. Fagio, fagio.
You make a man wah 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 wah. Woman, why you do me la la like that? You make me sing na 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 na. She got that beauty kampa mama. Mapenza na weza kuchipua jangwani. Mapenza ya danganyo usfanya utani. Shikwa na polisi utafungwa ukaendani. Yati kushika mapenzi mambo hadharani. Kubebe mgongoni kuzungushe mtani. Au funguwe moyo ndani uone thamani. No game, game over ni mesarenda. Sina, sina sera, sina agenda. Sina pakwenda, mtu ukipenda. Danger, naweza kusaga chuma kwa brenda.
Mbibu jidabika umamae, yani wendo mauma. Itabili wa kushangai, I'm proud of you mauma. Nishogo pie, wani endie, wa moyo opa mbio. Na kiombeki na mkia wa fagio. Fagio, fagio. Too much heat, unapotaba samu unishirong. A lemon, my sugar, sugar, tam tam. I'm proud of you my woman. Nishogo pie, Tawendo nyota ya kamchezo Igara makuna chade zotezo Wambie pangu shatulea bila kiungulea
Anachotaka na kata pochi na mnunulia Na mwaga manoti na udumia Haitaji tochi na mulikia Kasha vua kweke vua koti na mkumbatia I need you by my side, need you in my life Yo I wanna marry you, can you be my wife Sikumagi sera za kuja kukura gai Me I tell you no lie, walai my mom die Nalipandisha mizuka, zuka Naluka ruka matuta, tuta Sifa nyingi za kukupa, na kupa Mwendo kama umejisusa, unajisupa Funga kasa mba moja top top Kute mwana mkoswaza na jua sop sop Chote na chofa kina faa lup lup Pakinuka kikando bala
Mifuji na bika umamai
Yeah, break out, break out, girl You know come fit and up like sweat
Georgia. So the wine sweet like soda. So your wine sweet like soda. Music I play, girl bubbling. Sing it to the DJ and what the juggling. Every girl I draw near like a cuddling. Anyone I wanna girl I owe juggling.
Cause we don't know one bag of an apart.
But you don't know, we don't let you by my far. You see a girl I wine need pull up back a car. She pretty like a DP or a avatar.
Yeah, you can make it up like you dip on a flight. And I back it up like so you wanna fight. Yeah, babe. Bad girl I'm on my type. And from the way you wine me see it, so you suck my tight. Yeah, love me get the girl them crazy. She says she wanna have my baby. Give it to your up, go lazy.
Ukianza ganda, nina yaweza kandani kwenye meza sunani.